Ningekwambia na kupenda ila bado kukuelezea why you living so soon. Au labda kuna mahali kuzuri sana kuliko kuna mimi. But why? Why baby boo? Najiuliza nini mapenzi kama tuko pamoja mimi na wewe. What is love if it's no guarantee? Nini mapenzi mfano mtu soko na tawi. What is love if you're not here no more? Nini mapenzi, nini mapenzi, nini mapenzi? Why you doing this to me? Nini mapenzi, nini mapenzi, nini mapenzi? Why you leaving so soon? Oh my baby, you my shara, my one and only shara, lele lele le, shara, my sweetie, my baby boo. Oh my baby, you my shara, my one and only shara, lele lele le, shara, my sweetie, my baby boo. Oh, uzuri wako na thamini, urembo kajiongezea na rangi ya kuvutia, shepu vero na vodondoka. Nilichaji kato wezo wangu, mapesa jumba kifahari kapunulia. Na yote hangu, uyaoni basi nifanye nini? Na chiambia moyoni kwangu sitolio kiondoka shari. Ila, nachowa raisi kuliko kutenda. Niangalie, niangalie jinsi ninavyojinyonga. Nikijaribu kusema baby I love you ila nashindwa. Nini mapenzi, nini mapenzi, nini mapenzi? But why you doing this to me? Nini mapenzi, nini mapenzi, nini mapenzi? But why you leaving so soon? Oh my baby, you my shara, my one and only shara, lele lele le, shara, my sweetie, my baby boo. Oh my baby, you my shara, my one and only shara, lele lele le, shara, my sweetie, my baby boo. Siwezi kula bila wewe, siwezi lala bila wewe, siwezi ishi bila wewe. Kweli moni nateseka, mwenda tezi na umu, marriage ya mninga mani shari. Utalijua pindi utapopatwa na shida.